Ujiguli walibeke ekhaya Wekomxakekile wayenza inkinga Uthathe iguli walibeke ekhaya Wekomxakekile wayenza indaba Uthathe iguli walibeke ekhaya Mfokadlamini wayenza inkinga Uthathe iguli walilethe ekhaya Wendlela ziyepitoli Webaba nangwe aphendu kusantini Olapho okhlala khona igwili Webaba nangwe aphendu kumhlanga Olapho okhlala khona igcibi Mina ngiyakuvuma Mfokadlamini Wena wakhile umuzi kayihlo Mina ngiyakuvuma Mfoka Malandela Wena wakhile umuzi kayihlo Mina ngiyakuvuma Kwamxakekile Wena wakhile umuzi oyihlo mkhulu Mina ngiyakuvuma Kwamxakekile Wena wakhile umuzi oyihlo mkhulu
Unamandla siba mkhulu Unamandla Kwamxakekile Unamandla siba mkhulu Unamandla
Uqamxakekile uMfokadlamini babana ngenkinini esigodini sasogazini Yiyo leyo ndoda emnyama ebonwe izingane zayibalekela kwathulina thulani bade bami Yiyo leyo ndoda ezoletha iy'nkomo ney'khaya Ujikijela yebo yamajikijela umfana ojikijele yakwezwakale kandle ekhaleni ekhabonini Umnotho wendoda bayawuphika ngoba bawubeka amabala Yebo yamshikashika emkhathi ongakhwelamba wona Ongibuza kibo laba babengunda bethi into besemabatheni ngeke imkhombe ngoba lo mfana ulala entabeni njengenyamazana Udla amatshe njengensoyempe Umadiza ngomusa abanye bediza ngemali bathi uguqe wathandaza kuJehova wathi Ngicela ungiphe umnotho kodwa ungakhohlwa ungiphe inhlonipho Itshala emnyama lasogazini abaliqoshe bajijelana ngalo benza lutho kodwa namhlanje bonke bathi sibalukulu Uzele amanqumalo ngoba uzala ikhukhula ngama-80s Ziyeza hlisa imfono zemnyama nemhlobo yemaqede zehlisa uthukela Ziyeza hlangana phezu kolwandle maqede sakhwazana inyathi kwaDlamini Kuhle esiqiwini Umfula ongashi noma ngafika isomisa ngalikhona i-swimming pool egcekeni I-load shedding ngabayazi bayizwa ngendaba
Imbuzi, inkomo, amanzi, ugesi, ukhona
Ashina
Uqamusencwadini Uqamxakekile usemlandweni Uqamusencwadini Uqamxakekile usemlandweni Uqamusencwadini Uqamxakekile usemlandweni
Uqamxakekile wayenza inkinga
Unamandla siba
mkhulu Uthathe iguli walibeka ekhaya
Unamandla
Uqamxakekile wayenza inkinga
Unamandla
Uthathe iguli walibeka ekhaya
Unamandla
Uqamxakekile wayenza indaba
Unamandla
Uthathe iguli walibeka ekhaya
Unamandla
Uqamxakekile mahlabisa
Unamandla
Wena usihlalele emanzini
njengomhlisha
Wena uyedele mahlabisa
Unamandla
Wena usihlalele emanzini njengomhlisha Wena uyedele mahlabisa
Unamandla
Wena usihlalele emanzini
njengomhlisha
Wena uyedele mahlabisa Wena usihlalele emanzini nje